Iri torero rikorera mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera ni naho batuye bose nk'umuryango umwe. Abayoboke b'iri torero bagiye basiga imiryango yabo baza kwihuriza hamwe. Buri wese yakomeje umurimo wari usanzwe umutunze, ariko ibyo asaruye akabishyira hamwe n'iby'abandi bazanye bikabatungira hamwe. Waba ugira icyo uzana cyangwa ntacyo ufite, mwese mubaho kimwe. Pasiteri Rukundo umushumba w'iri torero avuga ko iri torero ryabo risenga nk'abandi, gusa bakagira itandukaniro ryo kubana bose nk'uko intumwa za Yesu zabanaga mu gihe cyo hambere.
Baterana kimwe n'abandi nk'abigishwa ba Yesu. Abantu bagiye babyumva, abandi ntibabyumve, byateje intambara zitandukanye nk'ikintu gishyashya, ariko ababyumvise dutira ubwo noneho mureke duhagurukire tubane. Mbere na mbere ho dute ni mu giturage, ariko turifite amazu nk'atandatu, usanga nk'angaha harimo umuryango, mfite n'abana, mfite n'abana bakuru batarashaka, tugenda tubavangavanga dutyo, ariko icyo dukora dutekera hamwe, tugasangirira hamwe, tumenya ikibazo cya buri wese tukagikemura, ariko ni ukuvuga ngo abafite uburyo ariko bumvise icyo bakira n'abatabufite twese tugasangirira hamwe. Ariko intego ni ukugira ngo tugaragaze ko bishoboka, ko urwo rukundo Kristo yadutegetse ko rushoboka, ko atari amagambo.
Uyu mushumba asobanura ko icyo bagamije ari ukwerekana ko urukundo Kristo yigishije mu bantu rushoboka, abantu bose bakabana nta rwikekwe. Iri torero ribaho nk'uko umuryango usanzwe ubaho, ugize icyo akenera akagihabwa. Claude Kayumba ni umusore nawe ubarizwa muri iri torero, nubwo yize akaba afite akazi kamuhemba buri kwezi, avuga ko we ku giti cye nta kintu atunze, ko ibyo afata byose abishyikiriza itorero, ariko akemeza ko najya gushaka umugore azasaba umuryango we ariryo torero bakamuha ibyo akeneye byose.
Ni mu rugo, mu rugo rero igihe umuntu agiye gushaka ageze kuri iyo ntambwe, ubundi umuryango ni we niwe utanga ibikenewe byose.
Ni nako byagendekeye uyu mugeni umaze igihe gitarushinze, nawe yemeza ko yashyingiwe aba mu itorero, nubu akaba ari we abana n'umugabo.
Nishanse ndi muri no gahunda. Ubuzima bwanjye numvise ari bwiza cyane kuva ngiriye muri Yesu Kristo no kubana kivandimwe. Nshinzwe ibintu bijyanye n'igikoni, ni njye ujera, anareba ukuntu abantu barya n'uko ibintu bigenda nyine byose. Nkamenya mu mitondo baranywa igikoma, saa sita nkamenya ngo ndaza gushyiraho ibi. Mbese ubuzima busanzwe uko umuntu w'umudamu agenda ategura. Tukamenya kwitaho, niba ari urwaye tukamenya uko tumwitaho, ufite ikindi kibazo runaka tukamenya uko tumwitaho, ubuzima bwe bukagenda neza nk'uko yabari hanze.
Nubwo abagize iri torero baretse byose bagahitamo kubana, bavuga ko bitaboroheye kuko benshi batumva ukuntu umuntu ahagarika byose agasiga umuryango we w'amaraso akajya kubana n'abatazi ngo nuko bahuje itorero. Pasiteri Rukundo avuga ko yabanje gufatwa nk'uwataye ubwenge mu bari basanzwe bamuzi.
Batangiye bumva ko nasase, cyane cyane ko nakomokaga mu muryango utazi ibintu by'Imana. Naretse akazi kuko nakoze mu butabera, nakoze muri finance. Nyuma rero ndeka akazi kandi mu gihe kigoye, ariko nanjye navuga nti ikintu Imana ishogongeje nkwiye kugiha umwanya. Byaba ari imiryango yacu, byaba ari amadini twasengeragamo, abantu bose mvuga ari ibisazi, ariko gahoro gahoro baragenda batwumva.
Kugeza ubu abagize iri torero bavuga ko nta muntu ugira ibye, byose bahuriza hamwe, ariko ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bubasaba gukora bakurikije amategeko kugira ngo batazagirana amakimbirane. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard:
bari baturage ntabwo twigeze tumenya ikibahuje, batuye gusa bisanzwe, batuye bisanzwe nta n'ikibazo gihari, baranakora muri community, ariko tumaze kumenya ko ari ikintu kibahuje twashatse kumenya icyo aricyo, turanabatumira kuganira nabo. Mu by'ukuri usanga bafite imyemerere itandukanye indi yose izwi mu Rwanda. Ibyo rero bigasaba ko niba ari yibahuje babanza kuyandikisha mu buryo bw'imyemerere n'amategeko kugira ngo babashe ntabwo twese twemera kimwe, ariko buri myemerere cyangwa idini ryavutse rigomba kwibaruza tukanarimenya, tukanarengera inyungu zaryo. Ikindi ni uko uburyo bwo gucunga umutungo bwabo butari bunoze, aho usanga abantu baje bakagura ubutaka ariko bukandikwa ku muntu umwe utari wa wundi nyirukubugura, tugasanga byazateza amakimbirane hagati yabo bita ko bari kumwe mu myemerere n'imiryango yaho buri umwe wese akomoka. Tubasaba rero ko buri wese yakwibaruzaho umutungo we, niba bashaka kuwukoresha mu buryo buhujwe ntacyo bitwaye, ariko byibuze mu buryo bwo kumenya ngo ubutaka ni ubwande, iyi nzu ni iyande, twe tukamenya ni nyirayo, cyangwa se bakabaruza urwego rwabo niba ari idini, niba ari association, noneho bakabibaruza kuri association. Nicyo twabasabye kandi turimo gukurikirana ko bagenda babikora, ubundi mu mibanire, mu mibereho nta kibazo kindi bateje muri sosiyete.
Kugeza ubu abagize iri torero bavuga ko rimaze kugira abayoboke bagera kuri 50, ni bake ugereranije n'igihe bamaze batangiye, ariko Pasiteri Rukundo uriyobora avuga ko ikibazo cyo kubana aricyo kinaniza benshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.